love you. Then everything you need, I'll give you. Girl, if you know that I love you, then everything you need, I'll give you. Princess Annamari, Amari, then everything you need, I'll give you. Girl, Annamari, Amari, then everything you need, I'll give you. Mina shukuru aki kwa mwezi mungu, kunipatia mimi mwanamke kama huyo. Bila ye aki miwezi yeishi, kwa dunia hii mapenzi yake kutamu kama bia. Aki kama mina kani yeye, mina vimba kwa waki sana wazuri yangu. Ye ndio mapenzi wangu.
Of the same moon, got to quarter gun at the new mirror to bear at the high level. The style of Yafe, the Wali Aina, group of Yafe, the Rio G Zero, Kanku Gambi, Rebera Mukilasi, Nayamana Fiksha Fiki.
Yo, never wait yourself, everything you need.